Kanga bam zole ya chukanga na bakungu banji bali mukubira bam hey betu deko basiri sewo siri si atenga hichiti wa Buganda java tang twagale kabaka wafe abamuzala wabazala wa Buganda wafe tosudize kabaka wafe abamuzala wabazala wa Buganda wafe ai kandang I am a proud Muganda kandang elanga sibuka Buganda kandang kabaka wafe wa Buganda wangala saba sajja wa Buganda kandang I am a proud Muganda, Ganda. Iranga sibuka Buganda, Ganda. Kabaka wafu wa Buganda, Wangala sabasate wa Buganda. Kati sibe chiwato, atatiri na baba sibo lubuto. Anting, tugenda mu maganda, atakamanyi bagaita maganda. Toba munange nyo, kano badoga laba, toba munange nyo, kano badoga laba, toba munange nyo, kano badoga laba, toba. Wey, kano badoga siga. Ay, kandang, I am a proud Muganda. Kandang, elanga sibuka Buganda. Kandang, kabaka wafu wa Buganda. Wangala saba sajja wa Buganda. Kandang, I am a proud Muganda. Kandang, elanga sibuka Buganda. Kandang, kabaka wafu wa Buganda. Wangala saba sajja wa Buganda. Salita mulwana, emwami chagulanya itema yanja. Ay, zine zonga za Buganda. Tukwatire wa muntu kuze Buganda. Mama, toya galire kabaka wafe. Aba mzole ya bazole ya Buganda wana. Tusudize kabaka wafe. Tusudize kabaka wafe.
www.djericom.com.